kapata mimba Martin Jimzima Gumba kapata mimba bwana
Martin Jimzima
Eti Simba kapata mimba
Martin Jimzima
Simba kapata mimba bwana
Martin Jimzima
We mangungu Hebu jitahidi kuchuka na we mangungu Naomba basi kwa makini we mangungu Kuwa makini nao hao Leo wameshinda wanakucheka wakifungwa kwao Watasema wewe ndio chanzo nataka utoke kwao Ndiye golikipa kidaka mpira
Kamponyoka chanzo mangungu
Beki kifungisha goli wanasema
chanzo mangungu
Hata chama kiachwa na mpenzi wake
chanzo mangungu
Chanzo
mangungu
Leo hata mke wa chama kiondoka
Chanzo mangungu
Simba kapata mimba bwana
Martin Jimzima
Simba kapata mimba bwana
Martin Jimzima
Simba kapata mimba
Martin Jimzima
Wamechukua Hilo jagi Wamechukua sio kombe ni jagi Kama wanaweza wachukue kikombe cha ligi
Sisi tuone
Kombe gani unaweza kulibeba hata kwenye begi Kakombe kani kadogo unaweza ukakavuta fegi Nenene Simba kapata mimba
Martin Jimzima
Simba kapata mimba bwana